Aro era shani bani. Ikatia pua.
Kinache.
HDM boy ni fuck. Uyonga chale kuhuna beauty yako piamu. Meuka limo limo peta longa piamu. Basa kutenga beno yomusie piamu. Nafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Baby piamu. Hakuyu singo yomusie piamu. Kachale kakuhuna mbushe wako piamu. Nafuna kuku kutesa nipeta umusie baby kelo muhusi. No way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Hafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Kama no way.
Sele nshitoyo mwushe mwule kiabe. Kare kupenda le kumwana chabe chabe. Yongele otala kukote shoyo mami. Ashita kukuteka nisala no mani. Alayari munga na ya nukubwela kesha. Tefintu wali no kupuisha na kupuisha. Pishamu fintu wali elotala kukusha. Galero nishi wale koyo wale kuchusha. Rana unakakwesha. Rongole kebambi wakutoleko. Yonafusha tushimipise no tusholeko. Ibanga watanu na mlanduna nkwe mwebeko. Ipeta wa musha musho selaka mwineko.
Oyonga chaleko una beauty yako piamu. Meuka limo limo peta longa piamu. Basa kutenga beno yomusie piamu. Nafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Baby piamu. Hakuyu singo yomusie piamu. Kachaleka kuhono mbushe wako piamu. Nafuna kuku kutesa nipeta umusie baby kelo muhusi. No way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Hafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Kamba no way.
No way.
Baby kelo muhusi. No way.
Alola mami peta wa musha. Tale kusunga la kale kusunga ngomusha. Love harmony fishy finger musungusha. Tapaba bantu fionse fiola sova no kulungusha. Bondi dionse we kale kusunga nga mateko. Tebu shapo nangu ya muna nifyo kushako. Ushefo yaba nishi konse konse love seko. Mwe maba komu love ine polizi nifuseko. Ya, yeah. Nangula tapaso swa chachilamo. Wakapitamo, pamwa umo ifyachilamo. Uchuli lemo, babunga wako kapilemo. Ukabilemo mami peta longa walipiamo.
Uyonga tale kuhuna beauty yako piamu. Meuka limo limo peta longa piamu. Basa kutenga beno yomusie piamu. Nafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Baby piamu. Hakuyu singo yomusie piamu. Kachale kakuhuna mbushe wako piamu. Nafuna kuku kutesa nipeta umusie baby kelo muhusi. No way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Nafuna kuku chuchula peuka limo sikana. Kama no way.
No way.
Baby kelo muhusi. No way.
Remember when you used to be together konse. Enzo kupasira fe wenzo funa vonse. Si wenzo lacking apo baby kari konse. Enzo kufuna chepa fupi nga wizonse.
Enzeli wako baby kelo no share. Kulibonse si wenzo mchita kompea. Apa machita kukusia no care. Tama kulisa yonzo mankala okuia muhusa chi. No way.
No way.
Kama no way.
No way.
Muhusi no way. Afuna kuku chuchula peuka limo sikana. Kama no way.
No way.
It's King Natch on the beat, but you know.
Kalandanya Music Promotions.
Take all the KMB.
Zanu Music Club.
Records.